nazo saononga chirengede kupikira
tikwirize
konga kasi maketi ndimbaula za magono
tikwirize
tutete za moyo wanu zosabola ntumba
tikwirize
samala chirengede zonse iwe ndine
tikwirize
Afrika ndela la mfumu lobe ni sambuzi mfumu ya ikulu kape ni mbomo la Blantyre amani ndia bambu anyambona ndatika na Afrika kale pano kuchonetselo mbambande chonetselo tu chazi pangizo sama kono zo pigila ndikutentesela zintu zimene sizono ngachirengedwe Development Broadcasting Unit ya MBC ndimene ya kuonza chionetseloji poendetsa project ya Peace kapena kuti Promoting Equitable Access to Clean Energy malo mwamgwirizano wa mabungu ya Oxfam, SEPA ndi Sisonek ndi thandizo la ndalama kuchokera ku European Union Cosmas Chale ndi Dickson Kwatani ndi omwe atsogolere chionetseloji ndipo tiyeni timvele mwachidwi chifukwa kumapeto Funsa funso. Ndipo mukali yankha moyenera. Ndikuchita mphumi mulandira ma units a phone okwana 1000 kwacha. Anthu ambiri amene asonkhana pano ali ndi chidwi chofuna kudziwa za zipangizo za magono zophikira ndikutenthetsera zinthu zomwe sizimaononga chirengedwe. Ndiyetu akuyenda kuona zipangizozi pamalo amene makampani aziyala. Ndipo amene akutsogolera chionetserochi a Dickson Kwatani. Amudzi muno mwalobe nsambuzi ndi akosimasi chale akuti tiyambie po mwambowo tiyambira pati koda nzanga
nthawi ino ndifuna ndifunseko amfumu amudzi uno amfumu ankwate kuti waperekeko malonje akutilandira
ife takulandirani mukhale omasuka zimene mwabweresa tifotokozereni kuti tithe kusatira njira imeneyo yobwezesa chirengedwe chifukwa timango mva kuma kunoko zinthu zimezi zinafike ndiye nthawi yakwana yokuti tiziwe kuti chilengedwe tikhoza kuchisamala motani zabe kuti mwina nanga sizafika kungoyamba kumene ineyo ndakulandirani panopo mukhale omasuka bwalo lino chichose chimene mufuna kufotokoza chifotokozereni ife tili pano kufuna kulandira zimawo amene andibweze kwamene anandipasira
Ziomo kwambiri ya mfumu athu zikomo nthawi ya tifuna tifusepo alakatule anzathu uyu ndi Moses Edward komaso ndi nzake Rodney Birira abwere mkati muno kuti atipaseko ndakatulo zawo
langa zina ndilo Moses Edward panotu ndabwera ndi ndakatulo Mutu wake mukuchedwa zomagwesa mitengo nkumaochera makala ayi ndithu mukuchedwa nazo izi zomadula mitengo nkumapalapala nkumayanika kuti muzikapikira mbambadi nteradi mukuchedwa simukuziwa zoti mabungwe monga Oxfam sisonaki sipi abweresa njira za makono zophikira ayi ndithu zachikale kale kale zija zisiyeni nkuti muyambeso njira za makono njiratu za makono zophikira ndikutentheserazi ni monga gasi chipangizo chopikira cha sola komaso tetezo mbaula pezani ruchanu lero ayi ndithu ndipo moyo wanga ukumazunzika ndikakuonani mukumagwesa mitengo paka nkumalimba mtima ndikufukula zisa zomwe pofuna kuochera makala zotero mukonza kupanga timakala kuzera kuti makoko tanteza simmaziziwo lompang'ono mbambadi nteradi mukuchedwa inu azinzathu wapika geni akalingonda kalingonda kuononga nkhuni pezani chanu chipangizo Gizo chama kono choti muzipikira inu anzathu opika amandasi pezani chanu chipangizo chama kono kuti nanuso mupeze njira yopikira mwa makono ndi kutenthesera zinthu mwina nkumada kwakuti zimene zizachitikiranji koma pofuna kubwezeresa chathu chirengedwe tiyeni tigwirane manja mafumuso nanuso ndi udindo wanu wolimbikisa anthu kupeza njira zopikira za makono ndi kutenthesera zinthu kuti lathu ziko libwerere chikale mukandiona yanga nkhope ili yokugwa ayi kumamvesa chisoni kamba kukuti mkulimbikirabe zakalekale zija zakalekale zomwe ankagwirisa ntchito makolo athu mukuchedwa
nthawi ino sopano akubwera mbwalomu ndi Rodney Birira
zina langa ndi Rodney Birira ndachokera kwa Robin tiyamike
tiyamike mabungu ya Oxfam Sisonic MPC ndiso sepa ndi thandizo lochokera ku European Union AU potiwombola pakusinthasintha kwa nyengoko pobweresa projekiti ya peace pakati pathu ndiso zipangizo za magono popika ndi kutentesa zinthu pogwiritsa ntchito gasi osayiwala chitetezo mbaula poti izi ndizopweka popika ndi potentesa zinthu poti ndi nkhuni zitatu zokha kalongonda tapatapa chonde amayi abambo nyamata nsungwana tilewe kulikha mitengoyi mwachisawawa poti ng'amba ndiso kuchedwa kwa mvula kutakuchepa mziko muno nthaka singagogolokeyi tiyamike
panopa monga mdzatinanenera muja kuti pali akuluakulu osiyanasiyana nditane amene akuimirira makampani amene ali pano okhudza mphamvu chingerezi kuti energy firms representative abwere kutsogolo kuno kuti timve malonje
ine ndayima pano kuti ningofotokozerako pang'ono pa kuimira makampani amene tabwera ndi njira za makono zophikira komanso kutentesera zakudya choyamba ningofuna kufotokozera ubwino weniweni umene ulipo ngati mtundu komanso dziko tingasinthe ndikuyamba kugwiritsa ntchito njira za makono zimenezi inu ndine tikhoza kugwirizana mmene nyengo zikusinthira masuku ano mvula zosalekeza kutentha kodabwisa izi ndi zina zimene zimabwera chifukwa cha kudula mitengo mosasamala komanso chifukwa chogwiritsa ntchito njira zimene zili zosapereka chiyembekezo kwenikweni kwa mtundu ubwerawo pali katundu osiyanasiyana katundu amene akuthandizani kupereka mayankho amene akhoza kutithandiza ife ndikukhala ndi malawi wokongola ndikukhala ndi nyengo yabwino ndikukhala ndi mitengo yokwanira tili ndi zophikira zosiyanasiyana ndikhulupireka kwana nthawi yoti tione kumeneku mafunso ena nkumayankhidwa tili ndi mbaula za makono zimene zimagwiritsa ntchito zinkhuni zochepa kobasi nkhuni ziwiri zenezeni mwina mwavako mndakatulo mucha kuti ayi nkhuni ziwiri kuphikira nyemba zimene kupsa tili ndi ngakhaleso mbaula zimene zimagwiritsa mpweya kuchokera ku zinyatse zinthu zimene zimakhala ngati tikuyenera kutaya muchizungu amati waste amene amatchedwa kuti biogas pali ngakhale makala amene akupangidwa tikhulupirira kuti ena amathawi iye tinazolowera koma mukhoza kugwiritsa ntchito makala amene ali ovomerezeka ndi boma then palinso zophikira zimene mukhoza kugwiritsa ntchito gas mukabwera kumeneku ndikhulupirira kuti iyayi khala nomasuka ndikufusa ndikudziwa dziwani kuti kuteteza nkhalango kuteteza mitengo si kwa ubwino kwa ife tokha komanso kwa mbado wakubwerawo zikomo
afotokoza momveka bwino eti panopo tiitane mnyamata uyu ali ndi nyimbo yake amene ndi Martin Chinkono koma ali ndi nyimbo ndithu mmene muli uthenga okwanira bwino kwambiri
langa zina tine Martin Chikomo ndabwera ndi nyimbo yanga yaifupi ndithu amayi ndi abambo satireni njira zamagono dipophika ndikutenthesera zinthu mbaula zamagono magesi komanso ndi gasi dipophika ndikutenthesera zinthu amayi ndi abambo gwiritsani ntchito zamagono dipophika ndikutenthesera zinthu mbaula zamagono magesi komanso ndi gasi dipophika ndikutenthesera zinthu mbaula zamagono zimatithandiza kuyuza nkhuni zochepa dipophika ndikutenthesera zinthu mbaula zamagono zimatithandiza kuyuza makala ochepa dipophika ndikutenthesera zinthu kuteteza chilengedwe ndi njira zamagono zipophika ndikutenthesera zinthu poti chilengedwe chimatithandiza kutetezera nyumba zathu ndi kumphepo ati sukulu saboma satireni njira zamagono dipophika ndikutenthesera zinthu sukulu sapula ifeti satireni njira zamagono dipophika ndikutenthesera zinthu olo mzipatala satireni njira zamagono dipophika ndikutenthesera zinthu awa asisoniki asepa European Union okosifamu pa MBC
muombereniso m'manja kwambiri ngati akumveka bwino ali pa malo panopo nanga takalowa mstudio amveka bwanji kuipatsa moto tweti ayi zikomo kwambiri panopa tiitane ochokera ku bungwe lija la Malawi Bureau of Standards kuti atifotokozerenso mbali yawo imene akutenga pa nkhani imeneyi
Zikomo kwambira master of ceremony ineyo dzina langa ndine Bishop Hauya ndimagwira nchito kuma Bill of Standards anthu akuzo madoko kuti angotiza chirengero izvikonongeka zvikonongeka bwanji mirengo tinadula amo tinagwitsira nchito kuma palaka tswiri amena kufufuza kuti metu gwitsira nchito nkunizi kapena makalawa tukwitsa zambiri kuma palinjira zina zoti titagwitsa zimene zozo nkuni pangono titakupika kapena kutentesa zinthu ndechifoti njira za makonozi zoti mwina anthu ifeyo ngati akumudzisiti kuzidziwa abungwe la maibro of standards amalowelerapo kuti anthu amene akugulitsa katundu ngati amene yoyu katunduyo adzigwira ntchito ngati mene akufunikira amalaibro of standards amapanga mastandards oti athandize kuti anthu akamapanga chipangizo ngati chimene chocho munthu amene aguleyo chikanthandize tili ndi mastandards okhudzana ndi mbaula zogwiritsa ntchito makala kayankhuni anena za mabriketi ena maperetsi zinthu zonsezo mastandards ake alipo kuti tikamagwiritsira ntchito zikatithandize ndifotokozeso futi zinthu zonsezi chifoti zimatipatsa ifeyo mphamvu yotentha mphamvu yotentha tikapanda kuigwiritsa bwino kapena kuisamalira imabweretsa ngozi gas silinda imeneyonso ili ndi standard yake koma bungwe la Bill of Standards limabwera nkumayang'ana katundu ngati ameneyoyo kuti kodi anapangidwa ndi mwadongosolo anapangidwa moyenelera kuti anthu kumalai kuno tikagula tikagwiritse ntchito moyenera zikatithandize zonsezi zikuphera mphongo pa nkhani ya kuwonongeka kwa chilengedwe kuti tigwiritse ntchito zinthu zogwiritsa kayankhoni pang'ono kaya makala pang'ono ngakhale gasi amene kuti tithandize pophikira ngakhalenso potenthesa madzi kuli zipangizo zina timatenthesera madzi amati ma solar geyser zimene zonso mastandards ake tili nawo kwanza anthu amene tili ndi katundu timakufunanso kuti ulimbikiseni kuti pamafunika kuti katundu anoyo mukamange register kuma Bill of Standards ngati nkotheka akakhale ndi chidindo cha Bill of Standards kuti ogula azikhala ndi chikhulupiro kuti akatunduyu ngati amalaya Bill of Standards amudinda tigozo kugwiritsa ntchito osadera nkhawa atithandiza mwachidule ndifotokoze choncho
tiyaombere mmanja tiyaombere mmanja mzanga Cosmas
pano patsopano tikufuna tipemphenso kuti amene tinalibe mpata opita kukayendera tikhoza kupita panopo tikaone tikachoka apopo pakhalano nthawi yoti mafunso aja muzifunsa adindo eni wake adzibwera adziyankha kuti aliyense amve bwinobwino
nkhani yokhudza makala omwe amawapanga kuchokera ku mitengo yochita kudzala
koma makala akewo ndosaononge chilengedwe amachokera ku mitengo yodzala mitengo imadzalidwa komanso kawotchedwe kake nkosatira tekinoloji ya makono amaotchedwa ndithu tisamatulusautsi awawa ndiovomerezedwa ndi boma ndoti boma linapereka chilolezo pa chipatso ndi chaboma mukaphikira makalawa mukutenga nawo gawo poteteza mitengo poteteza chilengedwe ndithu
anthu ochuluka abwera ndipo inanso akubwera pa chionetsero chomwe chikuchitika mudzi mwa Robin Sambuzi mfumu yaikulu Kapeni mboma la Blantyre kudzaonera chionetsero cha zipangizo za makono zophikira ndi kutenthetsera zinthu zomwe tikhale tikugula ndi kuzigwiritsa ntchito m'makomo mwathu kuti titeteze chilengedwe tikumbukirensotu kuti tonse omwe tikuonetsa chidwi pofuna kugwiritsa ntchito zipangizozi tikhala tikuthandiza kuteteza chilengedwe chathu chionetserochi akonza ndi a Development Broadcasting Unit m'malo mwa mgwirizano wa mabungwe a Oxfam, SEPA ndi Sisonec ndi thandizo lochokera ku European Union poyendetsa project ya Peace kapena kuti Promoting Equitable Access to Clean Energy watsogolera chionetserochi ndi Cosmas Chale wa MBC ndi a Dickson Kwatani mzika ya mudzi munomu mwa Robin Sambuzi tsopano ndipatsira anzangawa kuti apitirize
pano tikufika pa ndime ina tsopano
tizikoma kwambiri ife tachokera ku bunge la Safe Hip Africa padzana tinkatchedwa kuti Concern Universal after Concern tinasinthanso kubwera ku United Purpose project yathu kwambiri ndiyoteteza chilengedwe gawo la kuteteza chilengedwe tili ndi njira ziwiri za makono zakaphikidwe zimene tikulimbikisa njira yoyamba ndiyogwisa ntchito chitetezo mbaula ambiri mbaula amene tikuiziwa ndiyopangidwa kuchokera ku doti imene ndiyoumbidwa tili ndi azimayi amene amatumbira ndinjira imozi ya basa mpavu kuti ate kupanga zinthu pauka timapita kuagula ife ndikumagulisa mbaula imeneyi ni mabwino ambiri dzina lake ndi chitetezo mbaula dzina imeneli zikutandaza kuti zimateteza chilengedwe munjira zosiyana-siyana tikalikiza ndi njira zophikira zimene tili nazo za makolo makamaka njira yophikira mafuwa njira imeneja ndiyononga nkhuni chifukwa kuti anthu akafuna kuphika ndi kuti amaonesesa kuti mbali zonse za mafuwa pakhale kuti ayikapo nkhuni pamene ndi chitetezo mbaula nkhuni ndi ziwiri zimapezeka kuti mwaphika nsima ndiwo komanso mukaonesesa thuthu lakeli limasunga moto imateteza chilengedwe mwa dzina lake chitetezo mbaula tulu mbala imeneyi imathandiza pa nkhani ya ndrama kuseva ndrama chifukwa kuti simakhala ndi nthawi yopita kumsika wagula nkhuni pafupipafupi mmawu mwake ndrama zimene mmasevazo zimapezeka kuti mukugwira ntchito zina zapakhomo ubwino wina pa nkhani ya za umoyo mbaula ya chitetezo mbaula imeneyi ndi yoyesedwa mwa ukadaulo imatulisa luso ochepa zimene zimapangisa anthu kuti athe kugwisa ntchito mpweya umene uli wa ukhondo mbaula imene imagwisa ntchito nkhuni zochepa zimene zimapangisa kuti azimayi asamapite ku nkhalango kasaka nkhuni pafupipafupi nthawi yambiri azimayi amakhala kuti ali pakhomo ndi amuna awo zipulopulo mbaula mbaula imeneyi ndife amene likupanga ku malawi kuno imeneyi imatchedwako zipulopulo mbaula chifanana kuti imagwiritsa ntchito ma parents amene ndi makala amene limapanga kuchokera ku makoko anteza mmalo moti anthu azigwiritsa ntchito makala osavomezeka ndi boma komanso nkhuni so mmalo mwake tikulimbikisa kugwiritsa ntchito makoko anteza amene timapanga process machines yathu kuti akhale makala mbaula imeneyi ndi fani faniyo sikulongoletsa kokha komano ndiyothandiza ikumazungulira kuzungulira kumene kutanthauza kuti ikumapupuzira ma parents kuti anyeke bwinobwino ndi ya smart mwangolumikiza ine kungoyimira basi kumaphika bwinobwino timachalenja 20 minutes nsima ndi ndiwo mapeza kuti mwamaliza kuphika timwaigusa 12,000 kwaja ndi 5 kgs ya maperesi athu banja la anthu 5 kafufu kwatumene tinapanga amagwisa ntchito mawiki awiri kuphika ndi kuti masana mazulo masana mazulo mawiki awiri timatha kulumikiza mabati ya taiga sola badela la foni cholinga mangafuna kuti ite kupupuzira pale anthu ena amafuna kuphika mpunga fani timazita kusintha mphamvu ya mmene mpweya uzibwerera wa moto mwina ena amafuna kuphika mpunga timatha kuisintha ziko mukambi zambiri zimenezozo
mmenetu sikuchitikira kuno pamene akumalizisa kuafotokozera za mbaula atafera pa pavilion ina
ndi aikojeni kuti kampani imene tikupanga masystem ophikira kugwisa ntchito biogas amene akuchokera kuzipo ngati ndowe ndi mwina ndizinthu zina zimene timatayasa ku kitchen so biogas ameneyo akuchokera masystem amene amakhala pa digester kukanyisira kuzano kumene ndikutuka akubwera ku kitchen akupatsani gas ophikira mbali inayo amakhala kupatsani fertilizer amene mukuzimagwisa ntchito sokuluka so ndikuti amene pachilengedwe tikuseva kuyambira ku kitchen komanso kwina nthaka yathu kugunda
chabwino ndimafuna bee ndidziwe kuti no ndi ndowe zina zilizonse zimene ungathe kugwiritsira ntchito kapena pali ndowe zimene no zosankhika kwenikweni
panopa tilipo project imene tikugwira kwambiri ntchito ndi alivi imene ali akumbe komanso nkhumba so kwambiri amene ali ndi ng'ombe kapena nkhumba ndi amene akupindulwa kwambiri ku system kapenepo chifukwa ti ng'ombe kapena nkhumba ndowe zake zina zimene zimakhala ndi methane wambiri amene amathandiza kuti tisipange gasi wambiri so aliyense akhuzagwiritsa ntchito mwana wa ng'ombe ndi nkhumba ndi amene ali ndi mwayi wakulu apeza wani pa mtengo wotsika komanso azikhala ndi gasi wochulukirako ndithudi
kupamba mizingapo ndi mwala umodzi zimenezo zimene amafotokozera pa mene amafotokozera za kuka yogwiritsa ntchito gasi monga mmene mwamvera muja gasi wake ndi wochokera tu ku ndowe za nyama zosiyanasiyana ndiye panonso ndafika pa pavilion ina
pano mwafika pano ndi energy africa amene sakutengapo mbali imodzi yothana ndi kuononga kwa chilengedwe pobwera ndi mbaula zimene zili za makono ngati energy africa pali mbaula zosiyanasiyana tili ndi mbaula za nkhuni tili ndi mbaula imenenso timagwiritsa ntchito timati maperetsi maperetsiwo ndi ochokera kuzinyalala monga za mtedza komanso za matabwa zimene zili utuchi club stove. Baula imene yoso ndiyo seva kwa mbili. Chifuwa joti mabele tse amene tima gilisa nchito. Ama klawo chepa. For example, tita kugilisa nchito mwina kupiga sima, kupiga ndiyo. Kwa maso moto joma kala bobi nditu mwina sukuma jita kutimisa. Kuzaya mbila so siku lina. Mabele tse yoso ama klawo ochibirago mwina kuelegeza ndima kala. Plus ya boso ama klawo ukondo. Chifuwa tirindi tumba lima lemena makilogramu 10. Tumba limene lolo tita elegeza. Tinaona kuti banja lantu 6. Mata kugirisa nchito kwa week. Kapena kuti masiku 7. Ameneso zima tandizira kumapigido hacha angu. Kusiana mwina ndi nkuni. Mene tima bangira mwina ndi mbaula zija. Zaka legareza. Mwina mafua. Plus ya boso ndi siva kalautu ina uluose. Mtu hata kugirisa nchito even nyo.
Isozo tukukumfani, ndiye tukona babali mbaula zosia na siana kusia na mjiwa mbine uweze na mwapilisi babali mbaula zo kala katikuna maje zo ende na mina maje mkuni munga tuu zebo ganyi kubwino wamu mbwaku mwuzi.
Ok, ziko mwa kwa mbili. Mbaula zimene zizi, ndiposo zinapangu kwa mbili kutenge lano kwa mbili so mtu wako mwuzi ati kufigila mbaula zimene zizi. Ndizang kuni. Kwa mano di direct zandi mbaula zimene zama kolo zimene timakili sanchido kumwuzi. Zosia na chifuwa kuti mbaula zinapangida mwa kwa daulo. Kuti ndi nkuni ziwiri, mata kupika jaguja, kuno kuno kupia. Kwa manoso, like mbaula hizi, tima gulisa limozi, tima podonga doya mbira. Kutenge la kutu kukangiri watu huo, mbaula hizi. Ndi nkuni ziwiri hizi, zimata utande za kuti jaguja ya jipia kuno kuno. Zivo mkono.
Ineo nari difuso, kunena kuti kutu mtarati wa kula mbaula mene. Kwa manu mpulisi wa kwa daulo, ufanga tima Paris nimeri mula mpasa ukada wote azika zipangira eka azika kuisira mbaula ngati mene nzoteka
siko mkwambiri ndizoteka mwina challenge mene yenga kalepo tidakapanga beli seji kuti kodi tita tizipanga mapele sio mwina manyuare kapena kuti osa kuisa nchilo machine ama kono kodi zita kumaturusa mwene lera chifuwa kwambiri tima yangana ngati timati mwesi cha content kuti jintujo kuti ndijo umari mwina chinyezi cha terato wote ya takuyaka. De zimene cha salandi zimene ndikumaka zipangira yekha zinyalala zimene zifwa zinyalala zonzoti kumuzija zimakhazo pezekera ngati makokwanteza zija samatabwa zimene kuti kumuzikuja mwina atola ntengo akupanga matabwa kuti matolera zimene zija basi ndikuzigaya
tikufuna tiziwe mitengo ya zinthu mbaula ngati zimezi pali mapoto kodi mbaula zimezi munthu wakumuzi angazifikire bwanji kodi zili ntengo wanji
chabwino ngati mbaula chimene ili pa 50,000 ndipo to imwe motandiza chimene timapanga timatha munthu kulola kuti atha kupereka kawiri tili ni mbaula 50,000 ili ngati 2 in 1 yomwe imatha kugirisa nchito makala yomwe iso nkuni ngati mukufuna nkuni mucho sampika mwika nkuni kumusiku mukufuna makala mubwezeresa ndiye kuti 58,000 ndipo to imwe tima konza nditu programu yobwera lokumuzi munthu mukakhala pagulu ndiye kuti timanyamula nditu umboni ngati afumu alipo timatha kukupasani kuti fe muzi atipasa ndalama ndipo somatha kutengera tukatundira msana tipasa ndalama koma kutengera kuti kukhulupirika kwa deralo ndi afumu ona tatipasa chogirika chenicheri
ndi mmene tiri kuzipendera pano kwa fukuzera zambaula zama kuona kwambiri zothandiza kuteteza chilengedwe ndiye mbaula zizipo zambiri monga mmene timanenera mudza kuti makampaniwa ndiyo chuhuga, panonso tafika pene.
Kwa numafika kwa ndi company ya poneze, ameni mabanga mbaula, ndi mbaula ya smart home, ya blue, ya smart, mata kwaipegira ndi tuwe nyumba, inoweni. Zimene tima kukisira nchito mbaula, ndi makala. Kumene munga tipeze, so far, tili kulirongwe, area 47, sector 5, pafubi ndiji kwenyeka city. Mama tito za mene tina ina mkati, ama za tanzila kuti izisunga moto. So ikango gwira moto uja, ndhawe ya itali mapezeka kuti mupika nditu usima yanu, mupika ndiyo, nduwika so mazi osamba kutenga wakasamba. Kwa kishine chito kake, muma sedu. Ndo utu mwure nga makara nundi kuhiga. Kubuta kwa kesi kwa vuda, ya gwirira. Moto mene wapangido produce, kapena hiti mene wapangido produce, ima pita direct. Kujimene mungu pigila jicha. Kwa maso sima hapa nga produce ma smoke wambiri. Kapena kuti uti wambiri.
Mwambo watu kupiti lirade. Ndizo jirika jitika. Kwa maso zolankula lankula. Zimo wambiri. Chawino tifuse kwa amai samba. Kuchokela muzi mwa Robeni.
Kakule mbaula. Jibaba. Jibaba. Kakule mbaula. Jibaba. baba kakule mbaula. Kakule mbaula. Mbaula za magono. Pika ni kudendesa. Zosa odonga nkuni. Sisipele kampea oiba. Aseba unioni. Inuwa iyu. Kakule mbaula. Kakule mbaula. Baba, upiga kudandesela kasi ni makesi inuwa unioni iferi kutakosa wabwele sabungweli kudirireze titereze jirengedwe tisao nonge nkuni kakule mbaula titokoze MPC pofalisa utenga utenga wa abwino opiga nkutendesela mbaula za makono zoendeleza sola komaso kasi kakule mbaula
ziko mkombele taombele manjatu oimilira district council abwele kuti atilankhule
tikuziwa kuti taononga chilengedwe ndiposo zosatira za kuonongeka kwa chilengedwe tikuziziwaso nde chimozi mwa chilengedwe chomwe chaonongeka ndi mitengo tadula mitengo yambiri tizindikire kuti tizale mitengo tikazala mitengo nde kuti tibweresa chilengedwe nchimake titha kubweresa nthaka yathu komaso titha kumakolola zochuluka chachiwiri tiyenera kugwisa ntchito zipangizo zotenthesera komaso zophikira za makono. Zipangizo zimenezi zimapangisa kuti tisagwirise ntchito nkhuni kapena makala ochuluka. Ubwino wina wa zipangizo zimenezi ndizoti munthu umasunga nthawi yoti ukatolere nkhuni ngati azimayi ndekuti nthawi imeneyi akhoza kugwira ntchito zina komaso kunkhani ya umoyo. Makamaka azimayi ndomwene amakhala ndi nthawi yophika. Akamagwirisa ntchito zipangizo zimenezi akhoza kupewa matenda omwe amadza chifukwa cha kuchuluka kwa utsi. Nde ndipempho langa kuti tiyeni tisamale chilengedwe pogwirisa ntchito zipangizo za makono zotenthesera komaso zophikira. Zikomo.
Zikomo kwambiri.
Nde panopa tikuita na amene akuimilira sepa kuti abwere pano kuti atilankhule ndipo akatero atidzutsira mfumu kuti atimasule.
Pempho lathu meseji yamveka kwambiri zonse zimene zapangika lero zamveka kwambiri kunena kuti chilengedwe tiyene ati chisamale. Ngati sichisamala chilengedwe ndiye kuti mavuto amene tikumana nawo chaka ndi chaka amene akubwera chifukwa choti chilengedwe chathu sinachisamale ndiye kuti apitilira tsiku ndi tsiku. Komaso ndalama mmene zikuvutira kuzipezamo njira zina zimene zingatithandize kuti tisamale ndalama zathu ndiye kuti tiyene ati gwiritse ntchito zipangizo za makono zimenezi tikhale nazo mmanyumbamo tiyambe kugwiritsa ntchito zinthu zimenezi ncholinga choti chilengedwe chathu chisamalidwe. Komaso amene tabwera lero tamva uthenga umenewu tiyeni tifalitse uthenga umenewu kwa azinzathu onse nawonso adziwe ubwino wake ogwiritsa ntchito zipangizo zochipa mtengo zimenezi komaso zosamala chilengedwe. Dziko lino tiyenera kuti tikaligwiritsa ntchito tasireso ana athu amene tikuberekawo komaso mibado imene ikubwerayo kuti idzapeze dziko liliri labwino koma zimenezo zitha kupangika ngati feyo titasamala chilengedwe chathu.
Zikomo kwambiri. Pano tsopano tipempha mfumu munatilandira malo ano mutimasule.
Ndafuna ndithokoze kwambiri makolo onse amene muli pano mwamva mwambo walero kubwezeretsa chilengedwe. Nde nafuna ndipemphe kwa mafumu mwaonatu zonse zimene zaombedwa mkota zathera kwa ife mafumu tini nchito ya ikulu kwambiri. Chonde pansonkanoli onse mafumu, Musa na nene jiri chonse, mujiamba kwa uzantu waja kuti zalani mitengo, chilengedwe chikuvuta. Ndikafika pamene amai ndi abambo, ine ndikutokozeni kwa mi, ziko.
Apati sopano takuangula chionetselo chasipangizo za magono zopikira ndi kutenthetsera zinthu koma zonse unonga chilengedwe kuno kwa Robin Sambuzi mfumu ya ikulu kapeni mboma la Blantyre amfumu atilimbikitsa ndithu kuti tizigwiritsa ntchito njira za magono popika ndi kutenthetsa zinthu ineyo chitetezo mbaula ndiyenda gula kale komano ndisanakatenge nali funso lija. Kodi palubwino tani omwe tingapeze pogwiritsa ntchito zipangizo za makono zosa unonga chilengedwe zophikira ndi kutenthesera zinthu? Tumizani yankho lanu ku nambala iyi 0997-422-668 0997-422-668 ndipo mukachita mphumitu mudzalandira ma units a phone okwana 1000 kwacha. Maina au mwachita mphumi tidzawa ulutsa mmaprogramu otsatira. Anakonza chionetseroji ndi a Development Broadcasting Unit poyendetsa project ya peace kapena kuti promoting equitable access to clean energy malomwa mkwirizano wa mabungwe a Oxfam, SEPA ndi Sisonek ndi thandizo la ndalama kuchokera ku European Union EU. Nawa maina anthu omwe achita mphumi poyankha molondola mu programu ya sabata latha. Ndine Frank Gandu, ndapita ndikatenge mbaula yanga ija.
Mabungwe phunzisana anthu kapangidwe kambaula za magono ndizipangizo zofikira zofikira anthu ochepekedwa amalonda onesi.